Siyakwemukela. Le video ingumhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo sokusebenzisa umjovo wokuzijova ngokwakho ogcwalisiwe kuqala ngomuthi wocwaningo. Kungenzeka futhi ukuthi umjovo wokuzijova ngokwakho ubizwe ngepeni. Ngesikhathi sale video sizobukeza izingxenye zomjovo wokuzijova ngokwakho bese sikukhombisa ukuthi ulungiselela kanjani bese ujova ngomthamo wakho. Izinyathelo zonke zishiwo ngokugcwele emiyalelweni yakho yokusebenzisa. Qiniseka ukuthi ulandele imiyalelo ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo.